zinafanya kazi.
Ndeke.
Kama leo mabuduki ndio zilikuwa zinafanya kazi. Pu 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 pu.
Yo 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 yo. Pull it up on it.
Pu 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 pu. Si watu watakufa. Sasa sisi mimi kama mimi sina buduki. Kwa hivyo DCIO.
Scorpion.
Jina lake Scorpion.
Kuja tusaidie. Anyang'anya ma MCA mabuduki.
Run.
Basi rausha hii dudu. Basi rausha hii dudu.
Mambo mbaya.
Nina kamtani, nina ban kama gari za rongai. Na kadem kamewai kanadai.
Scorpion.
Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai.
Mindo kazeng kazeng.
Scorpion.
Mini steam man.
Nina muma, but inabidi uzo hai.
2022 naomba kura.
Did you feel that? Scorpion, take over.
Oh, what up, man? This your boy, Lemmy One Chantu, 5254, Kenya, Rwanda, Kigali, Nairobi, in the house, man. What's up, DJ Scorpion, the beat.
Liwawasha ina mtakubale.
DJ Scorpion.
Bad guy, your booty so fine.
So fine.
You go fine, let me call it fine wine.
Fine wine.
DJ Scorpion.
Mambo mbaya.
And gives a straight.
Kondai kuna nuka njo diwai. Ikusi ya keneza wa shakiri ngai.
Scorpion Turntable Terminator DJ Scorpion.
Magic's anger on the beat.
Set design mukorina kiwa jaba. Set design mukorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Set design mukorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga.
Scorpion Turntable Terminator DJ Scorpion.
Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora. Natu batuka sita nama. Makada shankati swako ja. Mugurina wenuza kishada. Dole mukorina wenuza kishada.
Kaina washa na chapa micharas. Kauna daro kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto iyo kambo. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazia ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fozali sijikune ndugu. Kai uwezi pia uneza najisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf uneza zama ndani otero. Duf duf na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Tani uwa. Design mukorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora. Natu batuka sita nama. Makada shankati swako ja. Mukorina wenuza kishada. Kidole mukorina wenuza kishada. Niko hai na sizime yongwai. Apa kondai kuna nukanjoti wae. Iku seke niza washa tiringai. Ani chafi ni mtaro yani dark inside. Nasikia harufu. Harufu ya kishada. Sasa ni 420. Tuka washe shada. Kakaleta nari. Nilipue jaba. Nazikishika sana. Natema kawada. Kitinge kiki kitinge titikika.
You know who it is. Scorpion. Turntable. Terminator DJ Scorpion.
Anaitwa Lulu, anadai niende kwao nimpige rungu. Rausha hii kitu itabidi njugu, nikinyandua itabidi pitu. Dem anaitwa Lulu, anadai niende kwao nimpige rungu. Rausha hii kitu itabidi njugu, nikinyandua itabidi pitu. Nishaidara inalia uu, kipopo piga miguu juu. Ikiwezekana pia kwa Lulu, jirani zusha kwa nuda Lulu.
Basi rausha hii dudu, basi rausha hii dudu, basi rausha hii dudu, jinataka kutwa kutu. Basi rausha hii dudu, basi rausha hii dudu,
Basi rausha hii dudu jina taka kutwa kutu Chakifanya shangi ya kwekem Njuanga inshali ya ebu nipe Mavela zisha jipa hakuna kupe Ni mimi na wewe adimpakache Mchulu penna taketue kutu Nyonyo inshali ya chungu Hakuna kulalisha inshangi za kitu Konga konga hadilie munyu Basi rausha hii dudu Basi rausha hii dudu Basi rausha hii dudu jina taka kutwa kutu Basi rausha hii dudu Basi rausha hii dudu Basi rausha hii dudu jina taka kutwa kutu Sugua 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 Chatisha 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 chatisha
Nyandua 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 Mwaga 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 mwaga
Basi rausha hii dudu
Scorpion Turntable Terminator DJ Scorpion
Bad girl, your booty so fine. Nico fine, let me call it fine wine. Bad girl, your booty so fine. Let me pour something in it. Melema, let me pour something in it. Bad girl, your booty so fine. Boko fine, let me call it fine wine. Wanna find him back, I says it would deny. When you coach, I'm a coin die.
Scorpion Turntable Terminator DJ Scorpion
Akajirani azime system Asikia nikizama to depend Ulezia mindo nani mta Lakisama ndio yangu mta Tunecheza tukamagita Pika shikwa lambishwa Ulezia mindo nani mta Lakisama ndio yangu mta Tunecheza tukamagita Pika shikwa lambishwa Meleme one melema Makanda girl, makanda girl I balance the girl, balance the girl Akizusha itamora Na akikuja piga uwa So let your body move, zongesha miguu Inamisha kiuno kama uko ekaluni Make things soft kama tuko na sabuni Minimize pressure juha tuko na baluni Ebu tingisha mpaka down Pendua ingiza mpaka in Jogo akiwika mpe mtama Kisha tutembe chicken in Zangu zimewahi nasikia toko zi Una vitu safi na siyaza kasabuni Lady kama mende iyo ndiyo tamaduni Westline tamu utadhani ni ya nyoki Kulezia mindo nani mta Lakisama ndiyo yangu mta Tunecheza tukamagita Fika shikwa lambishwa Ulezia mindo nani mta Lakisama ndiyo yangu mta Tunecheza tukamagita Fika shikwa lambishwa Meleme one melema Meleme one melema Meleme one melema Lele kuwa something in it Umeweza kupika Finda Sweeta
Na mafegi base na mogoka Skripa pabare tatujue kumedhoka Sikesa sa base place yenye nimetogwa Kerizo iwono woni ita nikiwa ombido Eko koko riko iwono nitakupata nikiwa na zimbo Nikiwa ombido Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo Wakerizo 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 Wakerizo
Niki kush kush, Mary Jane Benye kina bom bom dan ya brain Siwezi waka kwanza bila gang Na tuki waka basi kende change Jicho nyanya na bado tuazifunga C420 na daily zimerunda Mindo pedi na uza halirunda Zile kunki mateke ni ya punda
Njuanga njuanga kona kona ntole Apa chazea tona tona dole Shika kungindo uchorea kwa vengole Ita totondo wa kujie singodonye Kana shada kujie enjo kingoe Nimpe rungu wa dia chachishe nandore Masoti zako kwa bedi konzo kinipepeta Nikurugia turi vile miurugia githinga Nikiyo ya muna uliza
Benja ni henya
Aye
Ay, wakirize wana woni ita nikiwa ombizo. Eko kokoriko wana ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta dendero nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakirizo da, da, wakirizo. Zimani cut cut, zimani fly. Na take sky sky, villa niko hot. Say last competition ni medal. Say last tuko fiti wa life. Moshi ever utada ni mini huka. Moshi ever utada ni mtalipuka. E, lego lezi woko duka. Masiva ni memada ya ni mini mekafunga.
Pili pili, chili chili. Ewanduma, what a lilish. Willy willy, DJ cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Unga ngano kanja mpangwa kanjo. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kanjo pepe rusha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wasampo. Pizo de shiko, ita shiro de niki. Sanif, wana, kashif, vipi, arif. Jua, kali sana hizi era itabidi umeita kalif. 8 times of the dawn, number 9. 8 times of the dawn, number 9. Say last on the red play, number 9. Wakai ri do.
Wakai ri do. Wakai ri do. Wakai ri do.
Oh yeah. Ato kwe mtamu aje wezi jikula. Peana,
Scorpion. Turntable. Terminator DJ Scorpion.
Peana yo kito.
Nikona kutu 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 kutu.
Unaweza pewa binoculars. When he old school car inheritance. Unachocho bado na mashenani hands. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni
Nikona kudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitupa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Sile queen na mtepetepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Suramba na toa teke. Dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu. Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu.
Rumors ili anza. Alejandro na Trey Songz ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na die tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini sexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana kaimingi mangoko wame bleki. Nime toki ya kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapaintings ama jeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona
dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Moranga ni mekam na mandom. Izi tirani na zidi zimetoka ngong. Ina wapo wezi mpata mini kasadam. Kuma boko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Digi digi madogo dhani wadigida. Digi digi madogo dhani wadigida. Digi digi madogo dhani wadigida. Arufu kama shale ziki na isko mimina. Digi digi madogo dhani wadigida.
Scorpion.
Minani kiati mindani. Nimeshika zimeria tukijani. Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na the area tumepige kambi.
Inani with the pretty girl thing. Give me your thing, how you know me own it.
Run on the place, how you know we born it.
Mamure wako ndaka zbana si maboni.
Kingale ama shashamane. Vijiti ama ni majane. Come na mamu nita magarange. Mange uso metepo nita zamandane.
Digi digi madhugodhane wadigida. Digi digi madhugodhane wadigida. Digi digi madhugodhane wadigida. Arufo kama shada ziki na isko mimina. Digi digi madhugodhane wadigida. Digi digi madhugodhane wadigida. Digi digi madhugodhane wadigida. Arufo kama shada ziki na isko mimina.
Kilalo aki kinge uske jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijaki taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Kuda na kichingu isiti moshi na firimbi. Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kome dubo na kiingi kanimblina we machichi. Anazoza kama chichi ziki bonde pigwe miti ah. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na gada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanda.
Digi digi madhugodhane wadigida. Digi digi madhugodhane wadigida. Digi digi madhugodhane wadigida. Arufo kama shada ziki na isko mimina.
Minda ni ajaba, saini kuzama. Kasha madabiko saitu kana chana. Nika penka meiva juu niko waba. Chengisha seti saitu niko janta. Ni mamoshi tuzangale, moratish ni anande. Cheki ya kina karo, cheki ya kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka ah. Ndezi nice niko shopping ya aluta. Niko liba juu ngeos ni mauta.
Wachangi makata churabaki heru wenki na toto huko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kikikiti pinji linki mitini pingi kingi zigi zigi mitini pingi mini piki 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 pungi cheki doki kashoti pika koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndi nimejaza kama kori ameshika kutusia naka fori fori shika tori tori chezia doli doli teka super ana mabui bui unastuka nimekuti kana unijui jui unataka single flani za magui gui kana swara kuja area nina chui chui ah
inauma but itabidi uzoe
nasema damn digi digi where the team would get
you. If you want to hear that tune again somebody say
Magic's anger on the beat. Wachangi makata churabaki heru wenki na toto huko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kikikiti pinji linki mitini pingi kindi zigi zigi mitini pingi mini piki 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 pungi cheki doki kashoti piga koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndi nimejaza kama kori ameshika kutusia naka fori fori shika tori tori chezia doli doli teka msupa ana mabui bui unastuka nimekuteka na unijui jui unataka single flani za magui gui kaona swara kuja area nina chui chui
inauma but itabidi uzoe
nasema damn digi digi mele team weekendi come me vivi do you kill vi deadly sema damn digi digi mele team weekendi come me vivi do you kill vi deadly chakke see that out chapana nina tao see that out chapana nina tao see that out chapana nina tao see that out chapana nina tao
nakata wapa ni niji fry liver jo si jamanga me nikuriri maniki ivamale nikiriri mana balas nangale piga diva dimba kitambia bale juma kiki jipa kidani na male na sita 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 ni na makagarin iza mefuti sita kifuwa dangar kitanka kegi dadi jam na kunywa ni dam tam cheki have some kunywa kahanjam kakikami na kiuwa bonge small kama shimo ya mapua
Odiwa muranga wanadai niwe wao mademo na wanyoroshia kwanza kwao ikodiwa muranga Odiwa muranga wanadai niwe wao mademo na wanyoroshia
rasha ya kwanza kwao ikuzao ni misitu tu kaza mao na cheki zao zimesa kama tocha zao na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba na hivi ndo micheza longo na wamada shosho manguru anadajika wada na zake zimeshika asha meza kajaba
nasema dam dege dege mele team weekend come me vivi tuji kill vi deadly sema dam dege dege mele team weekend come me vivi tuji kill vi deadly cheke see that out japana ni matao see that out japana ni natao see that
Weather. One, I saw my the rain where you do. Two, me pussy get tighter than a new. Tree pump pump temperature will happen. We tire like a piece in a
Scorpion.
We are so up for me a bad money.
Scorpion.
Fuck punani. Plus me no member about nobody.
Who want some fuck, 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 fuck. Up in a me belly slide up. You have to send me a the better rider.
My girl, love it when your jaws ride up. And your pussy does a beat out, son.
You not easy.
You fit think for me. When you was to up your boom boom.
Do you fit think for me? When me a ride by your good boom.
You fit in for me when you are dry off your best friend.
Do you fit in for me? Am I man of my best friend? Am I man of my best friend? Best friend. Am I man of my best friend?
Sexy body, get the iron and press me cocky.
Cocky firm and black like Kunta Kinte. Me ball out of the and me daddy. Want some fuck, 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 fuck.
My girl, love it when your jaws ride up. And your pussy does a peep out, so.
You're not easy.
You're fitting for me. When you are so up your boom boom.
You're fitting for me. When me a ride by your good boom.
You're fitting for me. When you are dry off your breast stem.
You're fitting for me. Am I man, am I
best?
Am I man, am I best?
Anapenda kuziwasha kakuna kiroma. Penye kamebeba dhida kana nikoroga. Pastanganga za sadaka tapeleka kwake. Penye kamebeba dhida kana nikoroga. Pastanganga za sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara. Monday, kuni daradara kipara kitani. Kuni gora gora
kakama.
Chapa ni chapa nga jojina. Chapa ni chapa nga jojina.
ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
teki nana nani nani otero teki dana dandia kambie peru kanikus natakan kambie shiro na shiro ana lishwana mashiro tiki dia wana rozi kishikanga changa wana
na sijali atarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva na sijali atarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jotena
nikapika linga lima lima piga mimba jimba kimba pima vimba vimba lima zima zima simba ringa bompa vimba dinga mzinga kinda dinda wako pinga vanga manga shada nyanyandaka uneza lamba bamba bausaka chimba chimba zika bananana
nani sijali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nani sijali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jotena
poko ya kondika una ya kawa safisha rungwa lafu maliza na madawa usishike tire na manjoti we nawa kula kula selia chura kula selia swala leo spoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha na ichapa lala ati mwage mala ukichoka lala ni kundaka
Scorpion.
Lala na wabuwa kube nanga
nisikana narangi mirakimba madukari ni gari kwa dereva na disijali ya narangi mirakimba madukari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapa nga jote na
Baby girl, you find yourself though. Girl, you make my head a red though. Anytime you know they close to me. Yeah. Baby girl, now you I want though. Baby, she not me you want though. Make with it one plus one or two. Yeah. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. Be only you be my desire, oh. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. Only your water be my fire, oh.
Starboy day for you.
Making it right, making just this damn feet, oh, oh, good. Open up my eyes and I only you did my mind, oh, yeah. Baby, girl, you find yourself, oh, girl, you make my head a red, oh. Anytime you know they close to me, yeah. Baby, girl, now you I want, oh. Baby, shine at me, you want, oh. Make with it one plus one or two, yeah,
Scorpion.
Kana rada na wapeli kana rieng Kama au narada mze ya beli sharieng Hapa niko sakata, sakata, kam sakata Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata She want a bad man, look it up Never seen one like look it up Turn around, squeeze and look it up
If you get step, you napenda easy vitu If you get step, you napenda easy vitu If you get step, you napenda easy vitu Ebu lalishe neti bado unakutu Na mapunyeto sana juwe weni sugu Mango soko wa udai weni dugu Awo kuja kongu wakidai njugu 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 Security neti wana dai rungu Deni jani hata, nilidani hata Zona rungu hata, mbolo flani hapa Piga punyeto wakikaza kani dry hata Story flani za warasu wakibanshada Niko pin na kichingri kani ngale hata
Pelekenaring, kiki wakaman pelekenaring, ziki nyanyan pelekenaring, mango kuwa kifika basi pelekenaring.
Niko rieng na vifuata niwa, zimeshika na vifuata niwa, kwa the rieng huyo bwana chakua, shikilia bwana wea chakua.
Pelekenaring, kiki wakaman pelekenaring, ziki nyanyan
nyon peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Namo karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jutoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhongo bigi mini mruja mbiupiga kibantu. Tingalingaling. School bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na ring. Tuma pini mejipini na makoro. Nakapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakwa, mwenda wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Hizo zakwa, chezi kufakwa. Zikona ria kushinda hata za mamakwa.
Diwa muranga na gidhike tobo. Budi zangu kama kawanzangu mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasta wivo shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rin na bifuata niwa. Zimeshika na bifuata niwa.
Beautiful, make me stronger.
Scorpion.
For you, for you. Baby girl, shake your bamba.
Yeah, dollar dollar, you know what it is.
Scorpion, turntable, Terminator DJ Scorpion.
For you, baby girl, shake your bamba.
My heart beat for you.
Beautiful, make me stronger.
My heart beat for you.
Baby, baby, you my superwoman.
My heart beat for you.
For you, for you. Kipenzi la kichoyo kiwa na mashoga zako unanichekelea kwa mimi bogoyo baby najuta kukupenda o mama penzi lako nani ti ugonjwa wa moyo dai kiwa na mimi watai unanipenda kumu nani namba kisogo weko todogo poko roko akili yangu si ya fake.
My heart beat for you.
Baby, baby, you my superwoman.
My heart beat for you.
Beautiful, make me stronger.
My heart beat for you.
Baby, girl, shake your bamba.
My heart beat for you.
For you, for you. For you.
Yeah, show the many bamba. Can I get your number? I show you the tango and teach you the samba. PC ni wengi, mi mwana chama. It's go out here and you hot like the summer. Take it to the floor, shake your booty down low. Got a smile of a queen and you know I got a dog. Got a kiss to your heart, baby, show me the dog. Kila kitu nataka utapata. Nime seti na wesi wa shada. Zangu designer, sipendi za China. Mapenzi ni nyole na fuga marasta. Twende kwa pasta, we make it official.
My heart beat.
Baby, baby, you my superwoman.
My heart beat for you.
Beautiful, make me stronger.
My heart beat for you.
Baby girl, shake your bamba.
My heart beat for you.
For you, for you. For you, for you.
For you, baby,
for you,
baby.
For you.
My superwoman.
Bulletproof, baby.
Yeah,
for
yeah.
You.
Wamlambes, wamnyonyes,
na kautaki, kana mama yako, usiku.
tuje
Ogoroki.
Kama una kana mama yako usikuje hapa.
Kana mama yako usikuje hapa. Pakwa mafuta wa mlambezi.
Wamnyonye. Wamnyonye.
Pakwa mafuta wa mlambezi.
Wamnyonye.
Na kautaki kana mama yako usikuje hapa. Kana mama yako. Narinde yangu nye usiku sako. HB chairman wa mafisi sako. Sako kwa buwako. Dada ni petako. Bro kula vako. Oya, kuna katelo kaa macho, mi hudunga logo. Zangu ni mashash, we ni maloko. Kuja na mayengs, nitawasha kolo. Kimtesa tesa, kama vile bolo. Kana itisha shida, kana guza mbolo. Kiwi kizidi, katalamba lolo. IG, nako dimu yako na nifolo. Papa fololo, acha usoro. Molo hadi bongo, hapo tuko chonjo. Chapona mandondo, Comrades chonjo. President Kingston, Afrika time yangu. Masambuaya, do jina yangu. And for the night, nataka uwe wangu. Tupulize mamoshi na ile mbogi yangu. Nasikia nina washo, nasikia nina pano. Nasikia kukiwasha, no nifike na Ivasha. Moshi Arusha, ndo turudi Mombasa.
Na washo, na washo, na washo, nasikia kuwaroga. Mabrei nasi, mabrei nasi, mabrei na, nasikia kuwatoka. Na washa, na washa, na washa, nasikia kuzichoma.
Mic check, mic check, mic check, yeah, yeah. Good sex, no stress, one bone, no ex. Mosta ku big check, all the shit. Uyo dem, ameweza. Iyo dhuda, imeweza. Iyo figa, inamada, ah. Inamada, likadhika, vile kamedunga. Kadem, kako fine, kameweza. Iyo haga, iko nice. Daikemba, mistari, niko nayo. Taka teka, game nyangu, iko juu. Kama mbiza maju. Katoto, nikatam, kana mwaka tumotam. Kana penda vitu tam, vile vile nikatam. Kanoma, kanatoa adi oma. Under 18, mate usitoe form. Wata kurifoma, kwache bila form. Machazako ziko fan, kwanza ukinyanya. Tingisha iyo nyuma, neche ni membao. Kama weni dem, jifunze kujitem. Usitake kuwa fame, ikakuletea shame. Kikista unitishna, beba kama nganya. Uda nachachisha, bile nimeivisha. Jaba kwa mdomo, mashabuisha beba. Dire mkononi, nisha washa. DJ cheza ngoma, ngoma noma. Ziki nice, tunabaju, adi nice.
Gondoro, tapata nishwa pipi kingono, yeah. Atini kime singori, tafunga dani piga kimboko kitana bendi, yeah. Kwichi kidogo, oh baby shake it, nipe uhondo, yani kibangi, kichome ubongo, adimatiangi, ajenge dondo.
Wamlambe,
konde konye,
wamlambe,
wamnyonye,
konde konye.
Dema kipita, wana guruma. Akijipo wana piga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Siza, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole.
Shell Kido ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kani dem ana spin na mayeng.
Namaye,
na shikisha namaye.
Ha, namaye.
Zikishika ana drive namaye.
Ha, namaye.
Kwa mini endo lize bora ye.
Ha, bora ye.
Anajua yo spin namaye.
Ha, namaye.
Usiwoni nimefintika kulikuwa na kati.
jam flani bad tumeka pita pe watozi kuna nice twende dance flow na juka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinga inga toka chini kiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimble kinaanza kukukuza unaple na kudema dema ni kushike filthy wa high chal kito kwenye mic na zitema kwenye flow tuwa bamba mnipenduru ni washo niki flow ni washo niki flow ni washo niki flow
wa mlambe
wa mnyonye
Na kama wazi moni tabidi unapisha Ikusi inatupa siyezi fika bei Heri shike mafuta nijipige daily Nikisaka shimo ya kunitole mababy Haziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi Nini mauru bila katapila baby Unacheza na yombulu unacheza videli Ati ukia mini mungu bado utadedi Hii ndo ufala ilfanya sige usangi pedi Chupa kuchupa, tupa kutupa Tigia hiyo shasha dizina lipuka Titamburu sashizi nae kaboka Kamuru dash, piga brother ya lita Sema team siku sako, joa inatisha Ukiwa na wakando, utaki katicha Ukiwa yule wako, mazuna chatisha Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipa, jina jom na bambika Ukondede na yo mazejo ni noma Nataka ni kushike kama homa Full stop, non stop, bila atakoma Kama ni noma, yute basi na mangoma Kama ni ngoma, noma, yute basi noma Only one dealo, wakicheki wanakonda Only big things, only shika anakonda Nina washa koro na mambanga, mina bonda Nina cheza solo, nina right ya nadonda Wabibwe, wabibwe, kama ni mesonga Kama, kama, kama ni mesonga Usidunge black, blue, black, jojo Wana piga nduru, nimeshinda loto Wana sikia wivu, nimeshika toto Na akienda chini, usikose mboto Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na pipa, jina jom na babika Sinje imeja
Oya. Eni uneza nitakatilo, amu uneza nitakwa kombo kini kimonyoski, tila fusako inadiri ya representing. Mokena nikijidai, ujua nimejikopa oya. Ukinona inadiri, ujua kuna sota lala mpeja leo. Sidiyo, kabiza.
Sinje imeja. Kenje meja namba za mapedi Kifuwa imeja moshi ya mafegi Na wambie meja nimesema mdeli Sema mwambia meja anifike bei na tesa ukunjei na pesa misipewi Seme tuji nice, tuji nice, tuji nice tu Tuji nice, tuji nice tu Adi tuji nice, tuji nice tu Tuji nice, tuji nice, tuji nice tu Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yopupa Tupa kwa pipa, mini na pipa, jina jom na bambika Tupa kutupa, tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa, mini na kipa, jina jom na bambika
King of Genge, only one jello, alo, alo
Yeah, hello.